Shanky Supplier. .com
MGM Records.
So I see no period. What's the way, young money?
Oh, yes, sir.
Nimeipenda sana tabia yako. Kachula kachelewesha, kachula kasewa. Kafika sana msima wako, msima keni wake. Kaenda misere kaludi, kasema kabaki. Kaenda mishe kaludi, sema kabaki. Kaenda misere kaludi, kasema kabaki. Kaenda mishe kaludi, sema kabaki. Kujamani, kaenda mishe. Kaenda misere, kaenda mishe. Kaenda machosi boti, kaenda mishe. Kaenda misere, kaenda mishe. Kaenda misere kaludi, kasema kabaki. Kaenda mishe kaludi, sema kabaki. Kaenda misere kaludi, kasema kabaki. Kaenda mishe kaludi, sema kabaki. Kaenda mishe, kaenda misere, kaenda mishe. Kwa siku ya leo, kamka uja 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 uja. Kamka uja 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 uja. Kamka uja 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 uja. Kamka uja uja. Wena magoli de kamka uja 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 uja. Kamka uja 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 uja. Kamka uja 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 uja. Kamka uja 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 uja. Wena kuswachen.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia Chanki Supplier.